the mix with 254 Best Club DJ, DJ Fifi 254.
Say I really don't know. I get a girl, she demand me, don't know. I get a girl, she demand me, don't know. For your matter, mo fo, 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 mo fo. For your matter, mo fo, 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 mo fo. For your matter, mo fo, 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 mo fo.
Feel your vibe tonight. I know you're gonna feel my vibe tonight. Onda kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanabi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Iyongu kama naiona. Naiona, what up we na wengia, fundi kakosea kushona, kushona, ata kichwa kwe zingia.
Inabana, na na na, sema tena inabana.
To the dance, oh yeah. Left Wind up your waist and be Gucci. Only came out to run into you. First thing I noticed that you came to the club in a taxi. But I'm sure you prefer the rose, so we could get changed in the backseat. Cause it's summertime and you know it's too hot for clothes. Seen a painting, ting so fly. I bet you dance in the mirror like boop, 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 doop. All alone, but you tempted to touch. Red and vodka, that no, 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 no. That's all I drink, I'm gon' chase it with you. Clothes are scattered around on the floor. But all I remember is that you came to the club in the taxi. But I'm sure you prefer the road. So we could get changed in the backseat. Cause
we are please repeat, you are deleted it. Study boy console at the wickedest. Simanishi posho, nikibonga mil.
Mi makoma na sufuri.
Mabahasha, no, no, nikiona di.
Mamboga na michu.
Mapigo na mwendo, mapigo.
Na, 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 mapigo.
Mapigo na mwendo, mapigo.
Na, na, na,
mapigo. Mapigo na mwendo, mapigo.
Na, na, na,
mapigo. Mapigo na mwendo, mapigo.
Na, na, na.
Kama ni baya baya, kamu wababa hapa kuna kukwaya. Walewe sona haya, surazime wabwaya, wanaona vibaya.
Tukitulizia, mvyani, akilizi na tutu, matumajani. Tunawaacha, tutafarani. Oh, oh. Tukipulizia, mvyani, akilizi na tutu, matumajani. Wanapigwa na bungu wazi, ona, ona.
Pigo na mwendo, mapigo.
Na na na, mapigo.
Mapigo na mwendo, mapigo.
Na na na,
mapigo. Mapigo na mwendo, mapigo.
Na na na,
mapigo. Mapigo na mwendo, mapigo.
You're in the mix with 254 Best Club DJ, DJ Fifi 254.
Ongeza utundu baby koleta. Mfanye susu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza. Ongeza utundu baby koleta. Mfanye susu kwa kuzezeta.
Nipe kimia kime nipe zile zako. Mie kwenye flow. Kuja nicheze na wewe. Cause boy I'm on fire. Ichome kwa juu. Mishe jimwaya kwa makarafu. Parafu ushaniweza wewe. Unajua anapitiliza. Ongeza utundu baby koleta. Nifanye susu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza. Ongeza utundu baby koleta.
Chalezi tupande. One time. tuwashe jiko kwenye kite. Hevelo nani kangamo, mimi kwako chinkororo, ata niwe kibogoyo, ntalamba filo lolo. Hevelo nani kangamo, mimi kwako chinkororo, ata niwe kibogoyo, nitalamba filo lolo. Mtoto sex umengaro umeoga na mafaranga, umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kwa unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kwa unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kwa unapiga ngeta, ngeta, ngeta.
Say only wanna top girl, I got the rapa pa 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 pa.
Break it down, pick it up for me.
I got the rapa pa 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 pa.
Break it down, pick it up for me.
I got the rapa pa 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 pa.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Suck up.
Do you like it when I whine it?
Suck up.
You wanna pull it right behind it?
Suck up.
Feel the wave coming right in.
Suck up.
Don't get too close. I'm a killer, baby, no lie. You know it can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Don't get too close. I can tell you all up. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. Listen to me,
yeah.
Oh, baby,
shake
that chin, baby. Oh, baby.
Tunasondeka,
yeah.
Tunasondeka.
Ini tamu bwana.
Tunasondeka.
Kama leo mnazi.
Tunasondeka.
Rix.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka.
Bula.
Tunasondeka.
Tunarekebisha.
Yeah. Tabia ya kuagiza pombe na siwe unalipa.
Tunasondeka.
Umekuja date na mabeste zako na sijawaalika. Njaro za kuingia chumbani mwangu na mlango hujabisha.
Tunasondeka,
yeah. Unangara dula zangu, unaziposti kwa Insta.
Yeah.
Umenivalia wigi tamu, kumbe ndani ni matuta.
Tunasondeka,
hey. Akumbe pia haga feki, tulidhani unafiga. Oy, 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 oy.
Okay. Si watu wana tabia mbaya,
hey.
Si mbuko na matabia mbaya,
hey.
Si watu wana tabia mbaya,
okay.
Si mbuko na matabia mbaya.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Nine.
Are you ready?
Nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Tunasondeka, teja kuna soke. Si tu charge kwanza nishalipa token. Chaja smartphone sina pin dogo. Kuna manga kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindio ta kwezi factory zenyu. Na waka caster so my shot is when you. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu. Leon taisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kavu, siezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Back up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all iko na mkono mjiz. Nice pretty face with a bummy a figure. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, tukizi peleka worldwide. Hey, anai boy fanya mambo. Yeah we pray for your long life. Fix it anai boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives on not. Roundi hii tumekam kuwa kumesha. Roundi this tumekam kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka hey. Domo domo mpaka lini usibishane na nyanya yao. Naboesha tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka. Tunasafisha mitambo.
Kana rada na wapili kana rieng. Kama au na rada mze ya beli sharieng. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man lock it up. Never seen one like no. Turn around squeeze and lock it up. Bend over straight for the lock it.
If you get step you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christoph kakadanda ni ahi masha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kwa wakipika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa.
See your smile, see your body, it's don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that body.
Una dai bado, trip ya Paris unasema bado, begi la Chanel una dai bado, una nikomoa mama hadi bando, niambie mama utakalo sawa, niambie mama usema sawa, cause I'm so in love, mama utakalo sawa, niambie mama usema lo. Come home and malize.
Zijune.
All right. Basi
kujitia una pole. Wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka ipo. Bilo na check una marinate. I am your type and you can relate. Come let me give you a little taste. Let me and you participate. Johnny ongeze.
Yeah. Let me turn you, make you suck my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, this something so tight, it'll grab me. Hey, anything miss, I'll do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender.
Ningina ni agoro alafu kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. Na mboko mbaka usoko. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafu kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai, miu. Penda na penda chako. Venye uicheza nga miudai, miudai, miu. Penda na penda figure fire na ni dangerous. Miudai, miudai, miu. Penda na penda. Fanya na feel complicated and new die, new die, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda.
Niko kidali yo shamba na chuna mboka, leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina taki ya mayangu na rieng na zituna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka, kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda rikona sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye ujibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda chako. Venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire na ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Fanya na filta mwabeche. And miudai, miudai, miupenda.
Digi digi madogo danya wadigida. Digi digi madogo danya wadigida.
I don't charge my energy, I don't get time for no enemy. respect him. Check out what body I jump in. I take out to the person. Check. I'm in the answer, then yes, sir. Then I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though you know say I'm special. Anybody, we no want to search you. Cause myself I never done. I look you, they love you. Gone, pretty gone. I shall no say the time go come. Mama, I no say the time go come. When you no go fit the light, oh ma. Mama, mama, life not done by done. But there you like on a go by jing. Tell me you best get it go pass. So yeah, keep me jack on go. Anybody, when no one does RG.
I pepe,
Massa Wood, Kenyan Boy, 001.
Una bilan fupa, una vyokata. Malki ya fali pupa, kwako ni medata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepu mkali siya sanga, yani swadeta. Mama, wangu boyo, utaupeleka puta.
Anja kukosa,
sinyora miyambo, my mama sita.
So kakaribu come closer,
katoto bisi kuti kuti.
Ale,
madwiti twiti, kameja siya katikati.
Ale,
yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki.
Ale,
madwiti twiti, speedy miya misi fugi breki.
Ale,
Chiki,
we mama,
pepete, I pepe, pepete,
I pepete, ukinama,
pepete, I pepe, pepete,
ay, we mama,
pepete, I pepe, pepete,
I pepete, ukichutama,
pepete, I pepe, pepete.
What have we do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. You fire me, got a pot of you. Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting be done, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me, come to me. My shawty, holy. Waiting be done, nothing I can't do for my baby My shawty, you dick it. My baby
Baby, say you there for me I there for you, baby. Say you there for me. As I there for you. Oh no no,
yeah. Waiting me down, nothing I can't do for my baby. Anytime when you need me, come to me, my shawty, boy. Waiting me down, nothing I can't do for my baby, my shawty, you dick. My baby,
What you wanna do, girl? Where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you. Baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be my real earnest. Shut up at the car, damn, you are the flyest.
Baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. I there for you. Oh no no.
Bringing you, bringing you the hottest mixtapes in town.
You're in the mix with 254 Best Club DJ, DJ Fifi 254.
Kisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
kakona Queen Bee Machine sema Queen Bee Machine
kubwa ni kunyuke basi leo utatika ningoza wacha kwako wewe kama kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresh kwa mastingo nitakushika kilbaro na ukianza ati kuwika nitakumwaga deva kugurumisha shimolo utadhani mcheza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
amebeba steki biki nika queen bee machine
the pumping 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 nico pumping back up for the way I do the packing booty so juicy goes my fist wanting kwa hii game kuna cheza kima saku chezo rafinga ukile todaku togo mrosho rilie tu kwa bafu nisha mkema na mpiga bafu cha
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
cabeza ya empezamos como es mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper
con lo mío todo se mueve la fiesta la llevo en mis genes yo soy la reina de los nenes mi gente no se detiene aquí nadie se quiere ir el ritmo está en tu cabeza ahora suéltate y mueve los pies me encanta cuando el bajo suena empezamos a subir de nivel
y toda mi gente se mueve
la fiesta la llevo en mis genes yo soy la reina de los nenes
mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Dale, 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 dale,
dale, dale, dale, kabidika complain na kajongeza wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ah ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai 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 legeza legeza
mam
legeza kiuno ni pekeje legeza legeza
mam
legeza steki ni pekeje legeza legeza
mam
legeza zigo ni pekeje Legeza, legeza,
mam,
legeza, dia bani pekajeng, 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 pekajua pekajeng, 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 pekajeng,
pekajeng.
Wanabebo na uba kando maskuta, ileva kwa ya makaji mino kaskuka, kauka spell, ikitisha na paka mafuta, kakijipa nikachapanisha na ukuta, nikachape adi kachachisha kwa mbuta, ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta, winga kwangu itabidi umeikumuta, makechani weekendi lazima utoe form, na mamle na wakilandi sisi dua bom bom.
Izo zembe na lazima iwaweze, kabitka complain na kajongeze wazeze, shika zigo kwa mabrana ukaze, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, 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 gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, Jada, jada. If you want time, I go give you more. Jada, jada. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my best, I'm a dude. Wanna pack, wanna need a answer. When a boy
naitwa tukilase wanapaka wapaka wananiita esa nasifiwa kwa mapenzi na made wanapaka wapaka wananiita esa kunde boy tatakilase wanapaka wapaka wananiita
adekaburu kwa mandera rudi kwa bibi kinondoni ambalulu kujadela mwanangu gigi simuoni aje
ainama
mama
ainuka
baby shot down
ainama
Onyesha ulivofunzwa
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
You're in the mix with 254 Best Club DJ burn. DJ 254
Bringing you Bringing you the hot mix to the town Cause they make me like I do you wrong Jaga jaga If you want time I go Wanapaka wapaka wananiita esa Bwena boy tatakilase Wanapaka wapaka wananiita esa Nasifiwa kwa mapenzi na made Wanapaka wapaka wananiita esa Kunde boy tatakilase Wanapaka wapaka wananiita
Adekaburu kwa mandera Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Go down, baby. Give it to them, baby. Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Ivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Mutuba Kongo Kabila Madongo Lunyamila And she's so sweet Vanilla She the best in my mind
Oh oh oh
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Adekaburu kwa mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Hey, onyesha ulivofunzwa
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey, ruksa kutunza
Oya badem, toto nya upoli Anavimacho mlegezo gololi Katika game, funga tu goli Atumaliza kimchezo kai goli
Kirima, kirima Nizame mpaka chini Ebo, ya nikatoto kachafu kama bata Na mina kafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bunyeru Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa bukujeru Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot them
Ainama
Hey, hey, hey
Shika mkota
Onyesha ulivofunzo
Ainama